Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Fixer Record, yeah. And one.
Eastern Bar. Rock Z. Chao Bizwasi.
Vanzanga wali na mamotoka. Na manyumba wana manga. Manje ine ebilie. Nisi peza pamozi. Vanzanga wali na mamotoka. Na manyumba wana manga. Manje ine ebilie. Nisi peza pamozi.
Kuchoka peni na badwila, vintu sivi chinja vili chesemu. Yeah, ivi ni pajani kali kasikulu. Yenzo vuta yoli pila kusku. Nenzo chito pala uka kuchita kotu maganyu. Umu na umu bati vintu vina vuta. Kuoneka kuwantu, monga ni wafunta. Monga ni wafunta. Chikanga apa ine nifaka haso. Muipa puka lindula na danzo. Maybe life inga chinjeko nayo. Maybe life inga chinjeko nayo.
Vanzanga wali na mamotoka. Na manyumba wana manga. Manje ine evilie. Nisi peza pamozi. Vanzanga wali na mamotoka. Na manyumba wana manga. Manje ine evilie. Nisi peza pamozi. Shame on me. Shame on me. Shame on me.
Shame on me.
Nisi peza pamozi.
What a shame on me, naine nifuna vanga. Noti ivi vevi ni chitikila. Ngati ni maeso ya pite kutali na njira. Back to the sender, bajizeni defender. Zapala ukaje ni wale to December. Kuchila maezi ya kungoenda. I destroy chimuzimu cha povati. Apa nizali mbani za chosa pongati.
Vanzanga wali na mamotoka. Na manyumba wana manga. Manje ine evilie. Pamozi. Vanzanga wali na mamotoka. Na manyumba wana manga. Manje ine evilie. Nisi peza pamozi. Shame on me. Shame on me. Shame on me. Nisi peza pamozi.
Yes, Rob Z. Chao Bizo. Yeah, it's the part.
Kodimu my ZMNA. The Vic Sounds Records Production.
Shut up, boy.
Vic Sound Production, ladies and gentlemen.
ZambianMusicSite.com.